shine.
Buda my life ni movie, wachang chape story. Buda Samia li cheesy, joy li pata mjoy. Buda my life ni movie, wachang chape story. Sule alienda misi, nafta joy ye ni mgondi.
Buda my life ni ngori, buda my life ni ngori. Kama ni time we own it, kama ni tough we know it. Buda my life ni ngori, buda my life ni ngori. Kama ni time we own it, kama ni tough we know it. Tuli dream his story, stone life tangu morning. He life never knowing, uwezi ishi na mafoni roach. Saisi sini wazema stories are H ni tales. Hakuna mtu wali fail, well we work to mark the best. So naroga kami minaji yami ni tulikuja kumada kifami. Kami lijeshi yangiri huku life, si kama kutry hivi. What a life, what a life. Na kwama na shtuka na life, sida kudemise. Community life ni kitu you bound for life. Wengi wetu wali die, bila kufika the prime. Sasa mali ya tashine, sadina ni rudi kubai. Na bado ni chill day 5, na kina Benson na Mike. Ni cheki madem na die, kukati ya na kitu 5.
Buda my life ni movie, wachang chape story. Buda Samia li cheesy, joy alipata mtoi. Buda my life ni movie, wachang chape story. Sule alienda misi, nafta jwe ye ni mgondi. Buda my life ni movie, buda my life ni movie. Buda my life ni movie, wachang chape story. Buda my life ni movie, buda my life ni movie. Buda my life ni movie, wachang chape story.
Buda my life ni ngori, buda my life ni ngori. Kama ni time we own it, kama ni tough we know it. Buda my life ni ngori, buda my life ni ngori. Kama ni time we own it, kama ni tough we know it.
Story mtani gossip, buda my weed ni foreign. Story mtani young and skirting something stolen. Shorty out ni hot, yeah. In the streets ni thotty. Shorty kidai ka movie, mshosi hutumia gatore. Spendi burugo, doni melelewa na majangili. Spendi manyasi, H-Town ilifunguanga kili. 16, pata vijana kochini na 9. Spendi kitambi, juneba lishindwa kuhepa risasi. Vijana mejako coffins, mtai mejama orphans. Babila the lean we saucin', bila baridi I'm open. Kijana mejaza barafu, these days always coffee. Mamble na mtako rada, lazima ni cheza na orphans. Buda my life ni movie, wachang chape story. Buda Samia li cheesy, joy alipata mtoi. Buda my life ni movie, wachang chape story. Sule alienda misi, nafta jwe ye ni mgondi. Buda my life ni movie,